All Stars Music Entertainment. D. Check. Mafia. Mafia. Your Moolah.
No need for the intro.
Let's go. Yo. Inena dabwa kaisti kutia kumozi. Nene ni wanga kaisti kutia kumozi. Mama tigawa kaisti kutia kumozi. Si wako weka uyo ha, si kutia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazi ni wako, also me, my God. Kazi umangele samo, also me, my God. Ine na dabwa kansti kutia kumozi. Nene ni wanga kansti kutia kumozi. Amatigawa kansti kutia kumozi. Si wanga neka uyu kansti kutia kumozi. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Siniko neka also you, my guy. Kansu mangene samo also you, my guy. Yo, met her panovera moka kudia hungry land. Kafiki lapo ela like a girl looking fine. Kapepa digit. Noni pasta nona fidgety. Nice to meet you nzambo tuma. Not forgetting ya titi. Yes, go by na kubondi kambo fika. My sleepover can invest a manoni ngati chika. Kukiche ni konse na kubedi kazi wopika. Kaka combine the favor you have received ya fika. Ine dumwi na kwela mulafu. Apart from my half, you my better half. Mumutu ni Neymar, ni magula Brazilian. Wanilangiza your true colors, chameleon. Aniuza if you sleep ile kanigone. Ngena dekapo ba mathabole kanibaone. Alinai we saziba titiziba. Na nane niziba tsuziba tsaziba titiziba. Na pati ine na dabwa kazi tikutia kumozi. Nane ni wanga kazi tikutia kumozi. Mama tigawa kazi. Tikutia kumozi. Si wako weka uyo ha. Tikutia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazi ni wako also me, my God. Kazi umangene samo also me, my God.
She told me she was single, my guy.
She told me she loves me, my God. Kazi ni wako also me, my God.
Kazi umangene samo also you.
Ata
Aywe mambala, what you tryna say? Why do I get the feeling ati wanakukana che? Ufuna ni boile, ni mubanda mule, ubwele unyunye, mubukinge na kaloji uko uyende u... Mathan wakaere osani tiapamu kamwa na muzi wakali mwache elo ndine nina puanyi. Mwa unatema follow watch tika pa TikTok. Wanikomke lapo na kujens ati let's talk. Okay, tshite so this between you and I. Stingers ishusha na pali gelo nae wensewa guy. After all nine any side piece but if you insist. Tinga muchae kaseti apu but she'll be pissed. Matha akonda vintu mile on Sunday panga GP. 2 PM upa GD pakali kozizi zaduri kila elo. Hello tikao ne reaction Zaka nkala ora movie stroke action.
Ine na dabwa kaisti kutia kumozi. Nene ni wanga kaisti kutia kumozi. Mama tigawa kaisti kutia kumozi. Si wako weka uyo ha, si kutia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazi ni wako also me, my God. Kazi umangene samo also me, my God.
Ine na dabwa kansti kutia kumozi. Nene ni wanga kansti kutia kumozi. Ama tigawa kansti kutia kumozi. Si wanga neka uyu kansti kutia kumozi.
Moolah Louis Daka All Stars YP Young Zero Peter Petros. What's good? Slim Boss. You smash. Kanye Amurusa guys on Touch was good. Good for hip hop.
On the track.
Yeah. Vibe.
No need for the intro. It's a smash beat.